on ZambianMusic24.com.
I want to take you out tonight, baby. Leo saja I'm in bliss. Cheki kama tini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Nino wa mutima wangi. Yani toka sinye miliki ndinga. Tunongozana. Akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pali tunatima. Baby ni woe. Samaki marina. Kapige ulabu, tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate. The way you whine in a meditate. Sajani pro jinsi ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini. Umwana mke kamili. Meridhia baby. Nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungua mama unitunzie. Naje uri sina. Meni tuliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling. Nino wa mutima wangi. Yeni toka siya milikilinga. Tunongozana. Akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Upote pali tunatimba. Baby, ni woe.
ZambianMusic24.com.